Katia basumbo pima pima bachi ogendo baula ya ulamu abalina mafuta na batalina buli omu musakulu talwe magono gapimira kulujo agoli chidomola chiramba na ye mutima gwange lwacho fuse chintu ekitagasa nino mutima
omulwadde
nino mutima
obufuze olulimi n'olukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
nino mutima
omulwadde
nino mutima
okufuze olulimi n'olukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
mama lwito omuyita namwandu kyokka nga mwami we wali okuba yali mulokole nagwa omwoyo mutukuvu n'amuvaako omwoyo yali mubeezi we kati yagenda yafuuka nnamwandu wali obisirikidde laba ate olulimi bwe lujja lubyatula nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi n'olukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
wano bakuwa mulimu otuuze mu kkanisa bazze okusaba n'otandika okubaawula yawula abataasoma ne bakafiiramu wabatuuliza ddala mabega fa basoma n'otukulembeza mulinga weerabidde mu maaso ge ffenna tuba baana be nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi n'olukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
ekintu ekitagasa nina omutima
omulwadde
nina omutima
ogufuuze olulimi n'olukwegaseko ne bwe njogera nze binyomanya tata yesu nsaba obikwatemu we musawo atalina kikulema naye mutima gwange lwacho fuse ekintu ekitagasa
okulimba gwe wakulemerako ne bwe tukugamba oyomba mukasita mafuta galina ngoba n'emizimu nze ne kidduka of course jandikoze ekikyo erinnya lya yesu muliro gwokya naye kiruma kye kino linnya ly'obutaba mu kitabo ky'abalamu wano walokoka kugenda mu ggulu n'otandika okubyerabirira ddala buli lw'ogenda mu kusaba osaba sukaali na bintu byakulya sikuwulira ng'ogamba timuka munyweze n'essibwa naye mutima gwange ogw'okulya ogwo gunaakutuusaawa Sous-titrage Société Radio-Canada. gamba ya kutwala uwe gamba nitya tutemulamu olwabo kuddaku kanisa n'ototola nno bulikola bye emmere twalidde mbi mukyala muthumba muyombi obwana bwe bufuka ku buliri n'ebimunno gwe ne weegattiramu gye wabinyumya baabyerabira dda ye mukama abijjukirira ddala kyokka mutima gwange n'omaloofa kati ogenda kwokebwa nina omutima
omulwadde
nina omutima
oguvunze olulimi n'olugwegaseko ne bwe njogera nze binyooma nnyo taata yesu nsaba obikwatemu gwe musawa talina kikulema naye mutima gwange lwaki ofuuse ekintu